More music on DavePlay.com.
Baraka za Mungu na malaika zimefanya mimi nawe tujuane. Sina shaka maana imeandikwa, ndege waruka wafanane. Sisi kila muadini wana namna diswala, tumelisha na yamini wadua sio kafara. Sio wanyuzi tisini wala buku shindara, mambo ya kuzini zini tuwe halali tahala.
Kama mapenzi ugonjwa machumi kabisa keneza, nakacha mbuo nino kikula chumi moyo kanimeza. Na sita kini shaulime, sita kini shaulime, na sita kini shaulime.
Anifaye jangwani, nimemwombea dua tusiishie njiani.
Ngamia wangu anifaye jangwani, nimemwombea dua tusiishie njiani.
Usingizi wangu zete la kitandani, nimemwombea dua tusiishie njiani.
Ngamia wangu anifaye jangwani, nimemwombea dua tusiishie njiani. Kama mapenzi ugonjwa machumi kabisa kemeza, nakacha nguo nino kikula chumi moyo kanimeza. Na sita kini shaulime, sita kini shaulime, na sita kini shaulime, sita kini shaulime.
More music on DavePlay.com.